time.
Kama tu se pete nembale. Yeah. Mm, yeah. Yeah. Ulivo ba ma shole. Tan tan tare. Yeah. 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 You make me crazy. Nala kosheko. Yeah. Uongambu ndambu. Nyeshe mtoto. Unaisi mamisha antena. Kwako channel ina nasa. Utam tam, yes, upo. Kwako nimesha nasa. Oh na na na. Yeah, na. Oh na na na. Yeah, na. Oh na na na. Yeah, na. Oh na na na.
Kitakwenda sawa, balo utaponirusha. Mami come kwangu, mami bambucha. Don't give up, utanigeuza cheese. No retreat, no surrender, kwako nishafika.
Yeah, yeah, machine. Yeah, yeah, vibe. Yeah, yeah, machine. Yeah, yeah, vibe.
Kama tu sepe twende mbale. Yeah, mm, yeah. Yeah, ulivo ba Shole, ton ton tore. Yeah. Yeah. Yeah.
Baby go kiondo kotani kilimi. Shole. Baby go kiondo kotani kilimi. Shole. Yeah, yeah.
Yeah. Yeah.